Endabirwamuyo Endabirwamuyo Endabirwamu
Tekumesa malala
Endabirwamuyo
Tekunyomesa musaija
Endabirwamu
Ochuse nyukulaba
Endabirwamuyo
Kakana mwanyina ze
Endabirwamu
Tekumesa malala
Endabirwamuyo
Tekunyomesa musaija
Endabirwamu
Ochuse nyukulaba
Endabirwamuyo
Kakana mwanyina ze
Endabirwamu
Oli mulungi nyo 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 Oli musufu nyo 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 Nayo mulungi si garanti Abalungi wangi si gwasose Kati we bankira bwerere Wiragira bwerere Akusigula takugula Bakazi baneyo tebakuwaga Tekumesa malala
Endabirwamuyo
Tekunyomesa musaija
Endabirwamu
Ochuse nyukulaba
Endabirwamuyo
Kakana mwanyina ze
Endabirwamu
Tekumesa malala
Endabirwamuyo
Tekunyomesa musaija
Endabirwamu
Ochuse nyukulaba
Endabirwamuyo
Kakana mwanyina ze
Endabirwamu
Tochasagirwako Awako ingira chiro Tochagambiwako No musajja omusoza Mbu wakuwa kukufuga Wakuwa mateka Na masajja olaba manji Oyo mutakumanira budde Sala sala mbulesa Esenu kambeti kumega Lika lika tuswala Zukuka Tekumesa malala
Endabirwamuyo
Tekunyomesa musajja
Endabirwamu
Ochuse nyukulaba
Endabirwamu
Kakana mwanyina ze
Endabirwamu
Tekumesa malala
Endabirwamuyo
Tekunyomesa musajja
Endabirwamu
Ochuse nyukulaba
Endabirwamuyo
Kakana mwanyina ze
Endabirwamu
Amatumu ganja zikeke no banyabo Walino musajja natalina Teri musajja tukiride Neboli genda kumuganga Nebe musala mubangambire Kuli mukasi nekakara Mbeseni gigi chetia Sweetie weri mba Katiwe pankira wele Wila gira wele Hakusigula takugula Bakaziba neyo teba kuwaga Tekumesa malala
Endabirwamuyo
Tekunyomesa musaija
Endabirwamu
Ochuse nyukulaba
Endabirwamuyo
Kakana mwanyina ze
Endabirwamu
Tekumesa malala
Endabirwamuyo
Tekunyomesa musaija
Endabirwamu
Ochuse nyukulaba
Endabirwamuyo
Kakana mwanyina ze
Endabirwamu
Tekumesa malala
Endabirwamuyo
Tekunyomesa musaija
Endabirwamu
Ochuse nyukulaba
Endabirwamuyo
Kakana mwanyina ze
Endabirwamu